Rich Lion, Lizzo B, Little One, twende.
Ulipopata kufika kwangu, nilipigwa na buta. Sikudhani maishani mwangu yawezekana kuwa macho yalikutazama kwa mshangao, ukakaribisha kiti moto ukakalia, basi nikatulia. Lakini
na kutamani kila waka 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 wakati, na kutamani kila waka.
Mkono ni kushow true love, ilo na drop tears, you uko happy, no room for sadness. Get away kwa ni sadist, love na run forever, ka forever iko kwa mananto kanao kijiko. Na machana story ya kina nyango ne kesa akina anjiko. Kwako mefika mwisho kwa mwingine sita go, ata kama mingerdiano ni ten sita vunja shingo. Ati true love exist ili na babu zetu, si true ni real, kamu wa show hiya kwetu. Sizi imagine life bila air, bila oxygen, my life bila web, baby, you are my oxygen. Neza kukwem kwa public, a first lady, anytime come over, I'm always ready.
Basi uje uwepe nami, jumie ningehepa na wewe.